chini ya mwembe. Kukuacha wezi, wezi thubutu fanya uwa uzembe.
Wawili mina we, watatu wana nafasi tena kwende. Nimeridhika na we, hata tukikosa tutashindia tende.
Sio ni sababu ya kukumiza, machozi yako ni lana kwangu. Kituo kile pale nimepitiliza, miusukani wendo break yangu. Hivi kwa nini kiwa na we napata amani? Umenipa nini, ebu nieleze una siri gani?
Yani so wewe tu, hata mimi nipo tabani. Na kupenda we nipo siri azi sultani.
My baby give me party,
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 party.
Mi pe party,
party, party, party.
Baby give me party,
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 party. Mi pe
party.
Ambiwa kuchagua kufa ama ni kuache wewe,
nachagua kufa.
Oh dale, tujifunike shuka, wasisikie zetu kelele.
Tuafungulie sabufa.
Ni moyo wangu laini kama tishu, nibembeleze misiawezi mabifu.
Mi moyo wangu laini kama tishu, nibembeleze misiawezi mabifu.
Ah, hivi kwa nini kiwa na we napata amani? Umenipa nini, ebu nieleze una siri gani?
Yani so wewe tu, hata mimi nipo tabani.
Na kupenda we nipo siri azi sultani.
My baby give me party,
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 party.
Mi pe party.